Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua mawazo yanikondesha. Napokwenda sifiki, kanijua lanichoma lanipausha. Ujishusha paka serifuki kutia uruma, naonekana sioneshi kuwezi. Kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma, naonekana gana ficha ushenzi. Chochote ziruki ni kwa nyuma nyuma,
bado
naonekana gana ficha ushenzi.
Don't care mama, mara nalivua pendo, naliua lengo. Moyo wako kana ndo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell ya. Kitu cha msingi no that I care. Deeper than that, deeper than love boo. Niko deeper than by, we'll talk to.
Najijisha bado ulitiki, ya uuma.
Bado,
ya ulekano napokia mamu mengi.
Bado,
na kubuga unaukwili, unajuma uma.
Bado,
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina bado
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gharama
nawe.
Sina bado
nawe,
sina imani
nawe,
sina upepo
nawe,
sina gharama
nawe.
Phoenix.com.